internationally connected and locally accepted.
DJ Daddy Q.
Playing new music right here, right now.
Bas bas to kamana maring, bas bas to kamana maring, bas bas to kamana maring, o mi penda chapana tarim, bas bas to kamana maring, o mi penda chapana tarim, o mi chapa chapana nakanya gana mwaga bila da permission, bila da permission, bila da permission, mi chapa chapana nakanya gana mwaga bila da permission,
anapenda kuziwasha kakuna kiroma. Kamebeba dhidha kana nikoroka Pasta nganga za sadaka tapeleka kwake Sister, Sandy, Sare, Mapara, Mandy Kuni daradara, kipara, gizani Kuni gwara gwara, kanjwanga Kuchapa, 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 kakanga Kupanga, kumangwa, kupangwa, kumangwa
Bas bas choka mana maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission, mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
Siko kinenge na misi brayo, anika kinembe no ni meze na yo Baby shota na kuapa madabo, kula ni mahaga migumeza inayo Cover the face, destroy the base, kamata lace, and girls are straight Ama the base, na mwago taste, mali kwa mali kiwan the base
Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
mzinga unataka dungia sara kama mzinga unakata ende ya dawa nani walibaki wakipinga gavana si tuko zabe tunatumia dawa tu na Tumia dawa tu da tumia dawa wa
yes,
tumia
yes.
dawa wa ka tumia dawa
bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
pelekele ring pelekele ring Kiki wako man, peleke la ring Siki nyanya, peleke la ring Mangoko wakifika basi, peleke la ring
Niko ring na bifocha niwa Zimeshika na bifocha niwa Kwa the ring uyo bana chakua Shikilie bana uyo takua
Peleke la ring, peleke la ring Kiki wako man, peleke la ring Siki nyanya, peleke la ring Mangoko wakifika basi, peleke la ring
Sare jonge us bana taniwa
Peleke na rieng
Nungu bana tanijua
Peleke na rieng
Vile ntaungua Na maziwa joo mista pumua Kuna jeve na mista kijua Ukondeze na mista kijua Niko rieng na mademo mejibeba Afadhali mpige kuni mejiweza
Peleke na rieng
Nikolo jonsha mkemba Lenga sura mita bidi nimemteka Kako jaba niko jaba na matempa Na masingo zile ngori sieta hepa Alijichocho round 3 akateseka Piga dry dry chesa uliweka Zima bad na ogiza iko beta Kunda homes utapigo hadi ngeta Niko ring na bifocha niwa Zimeshika na bifocha niwa Kwa the ring uyo bana chakua Shikilia bana uyo chakua
Peleke na ring, peleke na ring
Peleke na ring,
peleke na ring Siki nyanya, peleke na ring Mangoko wakifika basi peleke na ring
Leta shash niko rieng na madiem Ongeza jag sina weng ya mabiem Amangeo see you ride bila DL Taka taka jenga kwako chuki Zimeshika juja make and cookie
Hode wa moranga nimekam na mandom Izi tiri ni nazidi zimetoka ngom Kina wako wezi mpata mini kasadam Kama boko mnareda zini maharam
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ii mchazo ni haram Pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram
Yes, yes
Boko haram Izi tiri tunasiti zinaka haram Boko haram Boko haram Boko haram Izi tiri tunasiti zinaka haram
Pigwa mboko kushodo loko nyoto Ako show polo shen mapu nyeto Itapoko mashada kani mento Unangoo madam ni kani dento Najeminia ni nangubi lanjubu Unastuka na
na utatashu na kirungu. Girls like we na mechezea madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jaba ni kuchum. Ni kusetie kichom, ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom, ni kumangie kisho. Ni kudarue before, ni kuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam. KG, DJ Lighter.
Kingale, ama shashamane ama ni majane. Kamna mamu ni tamagarange.
DJ Daddy Q.
Digi digi madogo dani wodigi da. Arufo kama shala zikina iskomi mina. Digi digi madogo dani wodigi da. Digi digi madogo dani wodigi da. Digi digi madogo dani wodigi da. Arufo kama shala zikina iskomi mina.
Kilalo aki kinge uskejana. Kichapo aki kinge mkishada. Kibao ama kijake taska. Kinyaru kwanza kibanki rasta. Buga na kichingri siti mushi na firimbi. Ni nambugi na siringi ni nadungi ya shilingi. Kome dupo na kiingi kani mblina we machiti. Anazoza kama chiti ziki bondia pigwe miti. Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada.
DJ Daddy Q.
Hadi abeng kitanda.
Madogo danya wadigida. Digi digi madogo danya wadigida. Digi digi madogo danya wadigida. Arufo kama shala ziki na isko mimina.
Najisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Najisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na
nikichapani chapanga
jotena. Chapani chapanga jotena. Na nikichapani chapanga jotena. Chapani chapanga jotena.
Tekina na nani nani otero. Tekina na nani nani otero. Tekina na nani nani otero. Tekida na dandia kambie pero. Tekina na nani nani otero. Na nandia kambie pero. Kanikus natakan kambie shiro. Na shiro ana nishwa na mashiro. Tiki dia tiki dia tiki dia wana. Tiki dia tiki dia tiki dia wana. Tiki dia tiki dia tiki dia wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na nisi jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nisi jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapa nga jotena. Chapa ni chapa nga jotena. Na niki chapa. Chapani chapanga jutina. Chapani chapanga jutina.
Pika pika, ringa, lima lima. Piga mimba, chimba, kimba pima. Vimba zimba, lima, simba zima. Simba ringa, bumpa, vimba dinga. Mzinga kinda, dinda, wako pinga. Vanga manga, shada, nyanyandaka. Uneza lamba, bamba, bausaka. Chimba chimba, zika, bananana.
DJ Daddy Q. Tarangi minakimba, bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakimba, bado gari. Gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapa nga jutina. Chapa ni chapa nga jutina. Na niki chapa ni chapa nga jutina. Chapa ni chapa nga jutina.
Tumbo ya kundika na ya kawa. Na kicharungwa la kuma.
Ole manga, mama ngamo. 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 Ole manga, mama ngamo.
Sino lo vaya, watch up the hunger. Na tuna haya, mtu ajabu nkiri mshachanga na nikona mbugi yangu nkute kwa mta tukuteza kila siku vile inafa usingizi lisho jalala siku saba nguze tuchafu badu na geuzana legalize it miti ni dawa manguko wote wako na umanga mangati wote wako na umanga mta zote ziko na umanga kama ujui sisi wote ni wale
wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sisi ni wana sema kibisa mo sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga
mo sindi wale manga manga mo sindi wale manga Sailas kuna vitu zijai tuacha God stroke na mafans madem na shada KLG na DR makuta waka DJ leta wako rake kisini ya java Ilia Sailas
DJ Daddy Q
Jesse on this Sailas kuna vitu zijai tuacha God stroke na mafans madem na shada KLG na DR makuta waka DJ leta wako rake kisini ya java Niwe kia mtu next mwenye tawabamba KRG wanamuita motangari Kanida ajawai ya kungangania Yogi wa ana watengeneza ngangia Zambas, zambas, ana wanyandusa
Nyandus,
nyandusa Ana wanyandusa
Nyandusa
Nyandus
Hey, ni bebe, mimi wako baby It's Friday, tena sema baby
DJ your girl has been craving for
DJ Daddy Q
on this Sailas kuna vitu zijai tuacha God stroke na mafans madem na shada KLG na DR makuta waka DJ leta wako rake kisim ya jabos Niwe kia mtu next mwenye tawabamba KLG wana mwita motangari Kanida ajawai ya kungangania Yogi wa ana watengeneza ngangia Zambas, zambas, ana wanyandusa
baby it's Friday tena sema baby keep at man kemba wako lady my dance move tunazita ode linga linga ling school bell a ring the girl dem dem a fight for meeting I meet it niya give them teaching listen buyaka buyaka hindi wangu mnoma buyaka buyaka I'm a suicide mama buyaka buyaka imeshika vinoma buyaka buyaka bad man leta leta
DJ Daddy Q
shell kid wanamwita motangaria Ajawai ya kungangania Togi wa ana watengeneza ngangia Zambas, zambas, ana wanyandusa Badala tu unasema tu jau Nasifu dem mwana najua kuchacha Akitok boy shell ana mau Rauka juu custom za kachacha Nikupe riba kaka mage na nifau Upa upa eh Ai pa upa eh Ai au madem wasimame ama wainame
We wainame
Au mange usosimame ama wainame
DJ Daddy Q
We wainame
Na basi wainame Basi wainame
Kingale, asiva na jitambu waka ordinare Kiumbanga makushota mamboko Naka ngoko naka sesa kama koko Niaje niaje ni champe wa makale Suna juwa mina taka tukinare Ni wawasha ina mtakubale Jake mbena anawasha tukingale Nadai bong e-form nisha sare
Leni siku na nide ya kutwenga Badala tu unasema tu jau Nasifu dem mwana najua kutwenga Akitwek boy shell ana mbao Rauka juu custom za kachacha Nikupe riba kaka mage na nifau Upa upa eh Ai pa upa eh Ai au madem wasimame ama wainame
We wainame
Au mange usosimame ama wainame
We wainame
Na basi wainame Basi wainame
Awa
iname Basi wa iname
Awa iname
Piga fly
mash. Na kuna vile ntongeza shash. Buda basi, na kuna vile nasaka bash. Sauta catch, na kuna vile nasaka cash. Nina shaba, na kuna vile napina golo. Nada ipaka, onda vile nangwa usoko. Super flat, na viva tuwa chie ngongo. Nina njugu, dula ndula kwa manyodo. Ni undugu, my ex, unatema ngono. Pesa otas, chereo usingizi wa pono. Mboko fast, mroro sienda taka pono.
Leni siku na nide ya kutwanga. Badala tu unasema tu jow. Nasifu dem wana najua kutwek. Aki twek boy shell ana mau. Rauka juu custom za kacha. Nikupe riba kaka magera ye fau. Upa upa eh. Ai upa upa eh. Ai au madem wasimame ama wainame.
Ah we we wainame.
Au mange uso simame ama wainame.
Ah we we wainame.
Na basi wainame. Sikia leo vile maani mekupangia. Adiche ukilandi utacheze ya gia. Mi upenda ile filmu kiuwa menikalia. Nuki study vile we uwa unatulia. Waithera we mwaga gata gate kado. Kenaga we kwa kwa oge thabia toido. Gake no kigwa robo weyo heterezo. Oka inia wezere ginyo famia thade. Thade, thade, eni thade oh. Leni siku na nide ya kutwek. Badala tu unasoma tu jau. Nasifute mwana najua kutwek.
Kafiti nikitwa ka whiskey na dai ni kuriski. Ana dai mamoshi tu nikidai tonde Arusha ye ni moshi tu.
Anapenda bali.
Well chef anapenda angi bush. Hata Georgia na jua zake waga makush. Kwanza mashash ndio stash wakisani fuka bash. Akisi ude makona class. Anapenda miandi. Napenda gant. Kajwa Mr. Kinoma na matiangi. Mbogi zishangu kamtiani. Wamesa wendo sama bani na ba. Anapenda fumia huyo mande. Hey, 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 anajua game, anajua game.
Anapenda punch. Anapenda punch. Anapenda punch.
Bossy, bossy. Godfather, man a OG. Man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Daddy Kim in the building.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy, fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G, my money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, Sean.
Hey, so when me spitty body ready, maybe gal I get with it. Spitty body ready, maybe gal I get. When me trippy body ready, maybe gal I get with it. Wind up your body and spin it, girl. When you bubble, that's a trouble. Why you give me this something now? Turn it around and bring it. You're pressing it back on and on. If I push that button, my girl,
DJ Daddy Q.
Once you broke out and fling it. Once your body shaking up to the limit. Once you wild out to wild it to S to the base. Step London and mid on
easy.
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 me a say, me a say, me a say. Y'all wine for me cocky, cause me nah gonna dance you a mine and me nah give you wet, give you wet.
Watch me chrome skin girl, she a wine and a dip. She love, she get, she say me fine a trick. She say load if when you have time, I watch it fly. Me leg like you fly the ratchet. Let me tell you this girl, me love you, me catch you straight in a yo. Coop on your face, so you feel bad to them. Say my car when you spend your days hard. Me tell them me girlfriend, boom, boom, comfortable.
Bacas, is a galaman, bacas, is a galaman, bacas, is a galaman, bacas. Slap up your body so loud that
DJ Daddy Q.
Bacas is a galaman, bacas, is a galaman, bacas, is a galaman. She want it hard on the floor like we not have mattress.
Party up in the air and every gal a cock it up. Every gal a fall a lil and chuck a back it up. Any boy that wanna gal a bang, they dem have to cut. Me gal a fire it and you need dem have to touch.
Rock it up.
One round that is not enough. Fuck. Look how you make me cock it off. When me think, oh, girl, me happier than a pillow. Every girl a position in a dot.
Hit the backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, slap up your body so louder than trappers. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. She want it hard on the floor like we not have mattress.
Girl, bend over like a yoga class. CDGs, them me a go send over fast. Fuck pussy, we a bow on and off. Me stab it and broke like Michelle out of glass. Girl a big body, they fist the outer shaft. Woman, your body blessed like a Jehovah cross. Dog, give me no see, girl, me the overcast. Then me 60, see, go send out of blast.
See the backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, backers, backers is a girl a man. Backers, slap up your body so loud that I'm trappers. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. Backers, backers is a girl a man. She want it hard for the floor like we not have mattress.
Party up in the air and every girl a cock it up. Every girl a fall a lil and chuck a back it up. Any boy that wanna girl a band, they dem have to cut. Me girl a fire it and you need dem have to touch. One round that is not enough. Fat pussy girl, look how you make me cock it up. When me think you give me a beer, then I feel loose. Every girl a position in the
street. Because you need to come set the ball.
Give me my club, me show you that me able. Up on the floor, let me show ya. Banana that me have ya. From the head to the
DJ Daddy Q.
You want to hear how you ball out? Let me set the mood till the morning light. Me not stop till you alright. Baby, let me say that me want ya.
DJ Daddy Q.
Let me tell ya. Me not stop till you alright.
Lamba lila lalongwa.
After these days, I fall in love with you. Can you feel the? After these days, I fall. After these days, I fall in love
DJ
with
Daddy
you.
Q.
Can you feel the beat of my heart? It is all for you. I see the love, is this new? Girl, we must have been here before. Feels like deja vu. Since your man is not here tonight, I'm gonna take my chances. Could he not be by your side? I'm gonna take advantage. Somehow, cause you are my girl.
Yes.
Right now.
Hey, girl, touch the ground, then you back up, back up. Hey, girl, touch the ground, then you back up. Hey, girl, touch the ground, then you back up.
DJ Daddy Q.
Me love sick when you back up, back up. Yeah, I go down, then you back up, back up. Back up, high jive, back up, back up. Yeah. when you're dead and sick up. Bend up, sing when you sit up. Keep it bang low, tell me, tell you something, get up. Get up. Then you're bad, boy, honey. Me brain a fly, me blame me on the sip. Me no like to, me favorite a tracer. Any friend of you can be a friend of me. Me never, what the fuck, back a rep. I just love how you set up and cock up. Full of talk, now we buck, and you're stuck. Cock up like a dump a chuck.
Him love when me hand pan the ground and me body cock up. Him love when me body cock up.
Hey girl, touch the ground, then you back up, back up. Me love sip when you back up, back up. Yeah. And go down, then you back up, back up, back up. Hard drive, back up, back
like
up.
Like a hard drive, so me back it and store it, yeah. Store it. Pretty from back, you adore it, so bore it. When me cock it up, me a bounce, funny with the man a flow like liquor when you pour it. Oh. You say me body look good like when you cross road. See your pussy in a me belly, money at the passport. Yeah. Back pain, watch your body jar jump like a toad. Rev me out, that shit in a smoke mode. When you see me cock it up, take. Toffy fuck at the next thing me learn after the alphabet. Body tie me like crochet, stop
it's
it like
that. DJ
me
your
the
girl has been craving for.
Him love when me hand pan the ground and me body cock up. Him love when me body cock up. Hand pan the ground and me body cock up. Him love when me body cock up.
Hey girl, touch the ground when you back up, back up. Me love sip when you back up, back up. Fine and go down when you back up, back up. Back up, Aja, back up.
Hey girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. You're deaf.
My girl, you a champion. Bubble like a bubble for a cause. Bubble for a cause, girl, bubble for a cause. When you a bubble point, you me eye pass. Girl, you make me know, sir, don't give a fuss. Girl, your lips, them minty like hearts. Me bring you gift like a Santa Claus. Girl, your waistline, I got throw me in a pass. My song, I play on a laurels.
Girl, your skin clean. Girl, you smell nice. Your smile so beautiful. Baby, you're perfect, you're perfect, you're perfect to me. Yeah, you're perfect, you're perfect, you're perfect.
Turn me on, turn me on.
DJ Daddy
Q.
Internationally connected and locally accepted.
Everything you say and everywhere you move on, everything you do, turn me on, turn me on.
Hold me in up. Me a fi ask you how you pretty so. You me a muggle with anywhere me go. You are the prettiest girl in the dance. If you want free for me, say take off the glove. I must see God say you from up above. Here be me tell you me fall in love. Y'all mind for this fat. You fat bump a bit. Snuff flap, come climb for it. Just like that. It's night out. Push it in back. Y'all mind.
Daddy Q.
Best ride of your life. And I'm gonna make your love come down. Best time of your life. 50,000 a night. Platinum sweet, cause you're sweet and you're nice. You might believe you alone when you pose for yourself with me in your arm. If you made love, you're more than messed
DJ
up.
DJ Daddy Q.
I'm gonna use of a deal till it goes. But I won't do that. Straight from the heart of my meaning.
All of your ex sound. You don't have to explain. Your life is excellent. Come on, baby, let's go for it. I'm gonna bring the bells to your mouth. Best ride of your life. And I'm gonna make your love come down.
Up in the head like
burn right. If you avoid one tip in a too tight. A room people a bars of the mood right. And when you tips, I see you in a new light. Cause you a different side that you don't show on the regular. The funny Wi-Fi you're playing more than turn off cellular. And we done turn round, turn round. Bubble in a quan and a dead compound. Pour champagne, make your ear cash down. We so high, we no want come down. In a smoking zone, alcohol bus up in a head like stone. Put it on a yard, pick up your gun drone. We so high, we don't want come down.
To look this good, take a lot of hard work. So you know how to chop in the yard work. Go from your IG, killing all the haters. Now your lifestyle on the elevators. Moving up,
gotta live good, cause you work hard. New thing drop, and the earth hard. Now the song clear, and the yard bar.
DJ Daddy Kid.
Minyo, ah, imeshika basi wacha finyo, ah, movie za leo bana ni
DJ manyo, Daddy Q, ah,
from ya maodi na pia mayo, ah. Kaiko fiti basi guza minyo, kaiko fiti basi guza minyo, kaiko fiti basi guza minyo, ah, imeshika basi wacha finyo, ah, movie za leo bana ni manginyo, ah, from ya maodi na pia mayo, ah, wakila lisha makula ni wo, ah, bezi ni vela na ngem ni wrong, ah, hadi mandugu wakuje na pong, ah, siyo mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba, cha mama, ah, siya mangeus wanapenda kalungo. Iyo story cha baba, cha mama, ah, siya toi wanapenda kalungo. Iyo story cha baba, cha mama, ah, siya maodi wanapenda kalungo. Iyo story cha baba, cha mama, ah, siya mayo wanapenda kalungo. Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeos ni uonyeshi nani baba. Tutu ndesi anapenda miti mama. Fika masai ndi uitishe kukumanga. Wanya kweli ni kuonyeshe vifa. Upea tosheke yo vile nafa. Namba nani achore figa. Na aku truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Asikicha punda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo, ita makula ndo tucheze kalongo, ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, siya mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, siya mayo wanapenda kalongo.
Kwa lage nyume jibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako kenye wewe cheza, nga miudai, miudai, miupenda. Upenda na penda figa fanya ni dangerous. Mew die, mew die, mew penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Mew die, mew die, mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda.
Ingi nani ya goro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macha za kondo go chongo. Na mimboko mbaka usogo. Dema kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa vajwa na dondosa. Pale downtown na na dondosa. Pale down, pale down kudondosa.
Venye ujibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uichesa nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda.
DJ Daddy Q.
I feel come a feature and new die, new die, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda, new penda na penda.
Niko kitali yo shamba na tunamboka, leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riang nazi tuna kama chenge kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mubloka, kuna panya subaka na kuna nyoka.
DJ Daddy Q.
Mew penda na penda. Chako venye wewe cheza nga mew die, mew die, mew penda na penda. Figa fire ni dangerous. Mew die, mew die, mew penda na penda. Fanya na feel kama veteran. Mew die, mew die, mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda. Mew penda na penda.
Mew penda na penda.
wabebe, skilo, wabebe, waskie, wabebe, skilo, wabebe, waskie, wabebe, skilo, wabebe, waskie.
It's that DJ your girl has been craving for.
DJ Daddy Q.
Wabebe, skilo, wabebe, waskie, wabebe, skilo, wabebe, waskie, wabebe, skilo, wabebe, waskie, wabebe, skilo, wabebe, waskie, wabebe, suji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, pigamushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji haidai, ntakukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai. Wabebe, skilo, wabebe, waskie, wabebe, skilo, wabebe, waskie, wabebe, skilo, wabebe, waskie, wabebe, skilo, wabebe, waskie. That girl, she a bard and she know. Check it, villa, many marda, shiro. Like a snake body, girl, yeah, she go. Dogo, dogo, baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kikonga. No life, fine, girl, umeni roga. Understand, kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia duma, ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. Tari 4 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye glove wanacheza, hey. Wabebe, skilo, wabebe, waskie. Wabebe, skilo, wabebe, waskie. Wabebe, skilo, wabebe, waskie. Wabebe, skilo, wabebe, waskie.
Kwanini aje bado jasikia tiati. Tingishi zo marama tiati. Mikono juko napenda mati. Kwanini aje bado jasikia tiati. Kwanini aje bado jasikia tiati. Tingishi zo marama tiati. Mikono juko napenda mati. Right, left, hati. Kwanini aje bado jasikia tiati.
Internationally connected and locally accepted.
Mikono juko napenda mati. Right, left, hati. Kwanini aje bado jasikia tiati. Tingishi zo marama tiati. Mikono juko napenda mati. Right, left, hati. Vile mtu na yoyoma. Siri kama gode vile na kuchoma. Siri kama mbuku rada nisha soma. Ba do 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 puwa puona tuona, eh. Mali niko wezulize swali mutu. Hapa kila mutu wako na kutu. Shika wako mi shike wangu mutu, eh. Acha kipusa basi minkubusu. Atika mtu zitoke tu dance atishoke. Na usiogope mdogo tuziondoke. Mkate nsake npate nchote. Na ihadi koste miwasha ninote. Na kuwaga fete tuende tuendete. Sharp kama shete jibambe zitete. Si leo ni siku yako mami. Kama tuka watoke tuwa kule kinguai. Na bado kini tenda stepa jati. Kwanini aje bado jasikia tiati. Tingishi zo marama tiati. Mikono juko napenda ma.
DJ Daddy Q.
Right, left, tiati. Kwanini aje bado jasikia tiati. Tingishi zo marama tiati. Mikono juko napenda ma.
Respect to the maximum.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na dua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Sina pressure kani manzi najua. Kani date tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani for me nakua. Mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya madha karua. Kani meeting itabidi umetuma barua.
Dustbin ni mapako za shua. Na unashanga mbono upati tuma demu wa kishua. Kanigori na jificha karura. Nina shimo mingi manzeta kuliko sungura. Chenja mbao ineza shika metura. Chorea sambu metengenezo na nyama ya chura. Ai, ai, nai wake. Nai wake. Nai wake.
DJ Daddy Q.
Nai wake. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua.
Daddy Q.
Accelerator, speedometer, accelerator, speedometer, accelerator, speedometer, accelerator, speedometer, accelerator, speedometer, accelerator, speedometer.
Kakukuni ndege, kakukuni ndege, kakukuni ndege.
DJ Daddy Q.
Basi samaki ni meli, kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo, na ndimu, na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Skid, 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 skid. Speedometer, kuserereka. Speedometer, kuserereka. Speedometer, kuserereka.
Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki,